Yeah, Mama Kavina. I told me don't get me car. I wish you call it by me some Barbie don't go. I'm pita go Mama Kavina.
That's my production.
Mama Kavina. Come back with Mama Kavina.
Wanji.
Ochirina mwabu zibu.
Eche.
Nga kuise Mama Kavina. Mama Kavina. Come back with Mama Kavina.
Wanji.
Ochirina mwabu zibu.
Eche.
Nga kuise Mama Kavina. Mama Kavina zari na che ngamba. Ochirabo chango mpade kunamba. Zenjagala kutwala mwenyumba. Oloseko kuhumi we gumba. Zabu za chizigo wa sanitizer. Na yojoji tevisaja vikutaiza. Bobi kura bigamba mbobi saliza. Zewe nkujita nkulaba webu zabu za. Wawele vintu vyo vinsovera. Evisaja vikovera ngansovera. Zenjikuwa na yenga siku udira. Nakayemba kukuluri kankolera. Mama Kavina. Gamba kwe Mama Kavina.
Wanji.
Ochirina mwabu zibu.
Eche.
Nga kuise Mama Kavina. Mama Kavina. Gamba kwe Mama Kavina.
Wanji.
Ochirina mwabu zibu.
Eche.
Nga kuise Mama Kavina. Mwana kwe kuita tompurira. Sima nyimunda wali ya chikukwabura. Evisaja vya kunonga vikumatira. Bobi kula bigamba mbobi kolera. You must to be main. Sembera wano kuwenye lafu pain. Tachitia eno sirafu campaign. Tulira wano kusize kufani. Kuita mamabula musimanyi Mama Kavina. Sekulaba mchivera chazuwena. Mwole kalanje visaje vikuwana. Atemu masuko umeru wa banana. Mama Kavina. Ngamba kwe Mama Kavina.
Mwanji.
Ochirina mwobu zibu.
Eche.
Gakuise Mama Kavina. Mama Kavina. Ngamba kwe Mama Kavina.
Wanji.
Ochirina mwobu zibu.
Eche.
Gakuise Mama Kavina. Mama Kavina zari na chengamba. Ochirabo chango mpande kunamba. Senjagala kutwala mwenyumba. Oloseko kubuhumi we gumba. Mana kwe you are so too bad. Burire change nawe chikwati. Chikwale longa tufunde kufiti. Chikwa misa nova chireo mumidi. Zikirizo yeke zange. Olwa lelo suleke wange. Awulire kubu womi we wange. Yade miyaka wenka nane mange. Swa, 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 boy. Fiki mazina, bula nitogeza. Edrini kaisi bula nitogeza. Defu maka, togezako. Kadeni mazina, nawe togezako. Demogezako, defu makisiti.